Ngibingelela balimi, nginamukela esiqephini sethu sesine sengede yangoSeptemba okungumandulo kulo nyaka u-2022. Ikhasi lesikhombisa kuye kwelesishiyagalombili osihloko sithi umnyango wokweluleka ngomanyolo ku-FAS kwa-SASRI ufinyelela eduze nasekudeni. Ifundeka kanje, abalimi abawazi abakwizifunda ezisekudeni nase-SASRI okunguPhongolo naseMpumalanga bavamise ukubuza ukuthi kungani u-SASRI engavuli ilebhu ngakubo ukukhulula umthamo wamasampula ezolimo alethwayo azohlolwa. Ngeshwa izindleko zokusungula ilebhu ziphezulu kakhulu futhi zingafinyelela kwizigidi zamarandi kalula, kanti nezindleko zokusebenza nazo ziphezulu. Ukuqhuba ilebhu enjalo kuzodinga inani elikhulu kakhulu lamasampula, futhi uma sibheka usayizi wemakethe yamanje angeke kube kuhle ngokwezomnotho ukusungula enye ilebhu. Kodwa u-FAS kudala wabona isidingo sokuthi abalimi bathole ukuhlaziyelwa isampula lezolimo okungachemi futhi okwethembekile, kanye nezeluleko ezivela elebhu yakwa-SASRI etholakala eManderskom eduze naseThekwini. Yingakho ukuze kwesekwe abalimi abafuna ukuthumela amasampula abo kwa-FAS kwisifunda nesifunda, kunezindawo ezibekelwe ukuthi abalimi bashiye amasampula abo mese ethunyelwa mahhala eManderskom. Amasampula ehambisana namafomu afanele angashiya kula mazone okushiya amasampula azothathwa ahanjiswe kwa-FAS abathumeli abahleliwe. Imininingwane ngezindawo nezikhathi ongashiwa ngazo amasampula bese ethathwa iyatholakala kwikhasi lakwa-FAS https://www.fasagriclab.co.za/drop-off-points. Nakwimephu ekhonjiswe la. Ikhasi liqukethe nolwazi lokuhlaziya okwenziwa u-FAS, iziqondiso ezifanele zokuthatha amasampula, futhi amafomu ozowathumela nawo ayatholakala. Ukuthinta umeluleki waseduze endaweni yakho, ungathola kuye futhi izeluleko ngokuthola amabhokisi okuthatha amasampula kanye namafomu ahambisana nawo. Umlimi angakhohlwa ukuzithola isiqephu esilandelayo esikhuluma ngohlelo lwemboni kashukela lokuthuthukisa intsha. Ngiyabonga.